iyi mwumva na Radio Ijwi Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda Radio Ijwi Amerika murayikurikira kuri FM 104.3, naho mu Burundi muradusanga ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, mushobora no kujya kuri internet kuri www.radioyacu.com no ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo Vewa Radio Yacu. Hano i Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi, kandi bayikaze mu kiganiro muri Isanga. Turaganira ku bijyanye no kwiteza imbere biciye mu bituruka ku buhinzi, n'umwe hariko w'abantu b'igitsina gore muri uku kwezi kwahariwe abari n'abategarugori. Ikaze rero mwese kuri radio yanyu, baba abasangwa n'abashya muri kiganiro iyi ni radio yanyu muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritwe buri munsi saa 10. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Nongere mbayikaze kuri radio yanyu nshuti banywanyi Radio Ijwi ry'Amerika. Nkuko nari mbivuze mu kanya, reka twongere twifatanye n'abari n'abategarugori muri uku kwezi ONU yagize umwihariko wabo. Ntacyo badakora ngo barusheho kwiteza imbere ndetse bateze imbere n'imiryango yabo. Hirya no hino bitabiriye ibikorwa bitandukanye nibyo batatekereza gambese ko bishobora no kugushoboka kuri bo. Mwagiye mubumva mu biganiro bitandukanye, cyane cyane nko mu kiganiro Radio Ijwi ry'Amerika hebagezaho buri munsi ikiganiro iwanyu mu ntara. Ku munsi wa gatanu hari iminota yahariwe abari n'abategarugori. Ubushize mwumvise umudamu witwa Suzana Nikuze washyize ku ruhande umurimo w'uburezi yakundaga, yigiye kaminuza ariko akaza guhitamo ubuhinzi bw'ibihumyo. Nyuma yo kumva ikiganiro, mushobora kuba hari ibitekerezo mwakuyemo, hashobora kuba hari n'ibyo mwibaza, haba mu buryo bwo guhinga, uburyo ibyo bihumyo bihingwa, akamaro kabyo n'ibindi. Mwe rero mwifuza kumenya byinshi kuri ubuhinzi, mube hafi ya radio yanyu abamara amatsiko. Twamubatumiriye uyu munsi, hari n'abagenzi be tuzaguha umwanya mu kanya, ari abandi bashobora kuba babihinga ndetse n'ababicuruza. Turaza kubahamagara nabo bagire icyo badusangiza. Muze rero musangire inama n'ibitekerezo. Abatindiye tubanze twakire Madame Nikuze Suzanne. Madame Suzanne, uraho neza? Urakomeye?
Muraho.
Ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Ubushize waganiriye n'umunyamakuru mugenzi wacu wagusanze iwawe aho ukorera, ubu noneho ugiye kuganira n'abakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika aho bari hose ku isi. Ngushimiye umwanya wabageneye. Ndabizi ko ubuhinzi bwawe n'akazi kose kajyana nabwo bigusaba umwanya munini. Wakoze kwigomwa iyi saha.
Yego, murakoze
namwe. Nari nkuvuze rero mu kanya, ariko niba hari icyo wifuza kongeraho ku byo navuze kugira ngo abo turi kumwe babashe kurushaho kumenya uwo barimo kuganira nawe, umwanya ni wawe.
Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Nikuze Suzanne, nkaba ndi umugore w'umunyarwandakazi, nkaba nkora akazi k'ubuhinzi bw'ibihumyo, nkorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbo.
Yego. None rero tubwire muri make uko igitekerezo cyo guhinga ibihumyo cyakujemo.
Igitekerezo cy'ibihumyo ko cyanjemo, ibihumyo ntabwo ari igihingwa gisanzwe, ntabwo gihingwa n'abantu benshi. Uko gitekereza cyanjemo rero nari mfite abashuti banjye bakoraga ahantu bahingaga ibyo bihumyo. Najya njya kubasura nkabona icyo gihingwa, barangaburira numva biraryoshye, akajya abana ibyo kurya, ngenda nanjye ngateka numva biraryoshye. Aho bigeze nkajya ngura imigina yabyo iyo bahinga yeraho ibihumyo, ngenda nanjye banyigisha uko bitekwa. Hanini usanga abantu benshi tutazi no kubiteka, bambwiye uko bitekwa, ndagenda ndabiteka mu rugo turarya biraturyohera. Ngo iyo migina nanjye ndayihingira, banyigisha uko ndi buyihinge, ndayihinga nkajya nsarura ngaha n'abaturanyi banjye, turangije turabikunda. Rero nza kubona ukuntu aho hantu babikoraga ari byo byabateje imbere, ndavuga se nanjye wakwinjira muri kiriya gikorwa cy'ubuhinzi bw'ibihumyo, cyane ko ni akazi katagusaba kukirirwamo umunsi wose, ni akazi ushobora gukora ufite n'akandi kazi bibaye ngombwa. Nuko rero naje kwinjira mu buhinzi bw'ibihumyo.
Wowe wari waramaze kuryaho gatoya wumva biraryoshye, uti nanjye reka ngerageze, ubitekeye abo mu muryango bo babyakiriye gute?
Barabikunze cyane, kuko abana ntabwo babasha no kubitandukanya n'inyama. Biraryoha cyane.
Mu buryohe ni kimwe,
ijya kumera kimwe.
Ndumva ari byiza cyane. Ubwo mu kanya turaza gukomeza tubiganiraho, utubwire n'uburyo ubihinga, hashobora kuba hari abifuza kuba babitangira nabo. Reka tubanze twakire na Madame Byukusenge Alphonsine, nawe tumuganirize gatoya. Ndagushimiye nawe kuba wafashe uyu mwanya kugira ngo tuganire. Nawe uhinga ibihumyo, wabanza ukibwira abatwumva.
Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Byukusenge Alphonsine, ndi umudamu w'umunyarwandakazi, nanjye nkaba narahisemo gukora umwuga w'ubuhinzi bw'ibihumyo.
Wowe ubihinga hehe? Murakoze nawe. Wowe ubihinga?
Ubihinga mu karere ka Rulindo, mu murenge wa Masoro.
Umaze igihe kingana icyo ubihinga?
Umaze imyaka ibiri.
Si myinshi, ariko ubwo nawe wamaze kuryaho gatoya.
Ubu hari ubunararibonye mbifiteho.
Uraza kudusangizaho kugira ngo natwe tumenye uko twabyifatamo, uko natwe twagera kuri icyo gihingwa kiryoha kikageza ku rwego rw'inyama.
Yego.
Reka noneho nongere ngaruke kuri Madame Suzanne Nikuze. Kuri ubu buhinzi bwawe, ubuhinzi bw'ibihumyo, ubona bukugejeje ku iyihe ntera? Ese wowe umaze igihe kingana iki ubukora?
Mbikora nka business bimaze mu myaka itandatu, kuva 2018. Ariko ntangira kubirya no kumenya amakuru kuri byo nabitangiye 2015. Rero ndimaze n'igihe harimo mbajije cy'icyo bingejejeho. Birahari bitandukanye maze kwigezaho nk'umugore w'umunyarwandakazi, nanjye navuga.
Tubwiremo bimwe hanyuma ibindi turaza gukomeza.
Ubu nari ndangije kwiga, nize icyiciro cya kabiri cya kaminuza, nize ibijyanye n'uburezi. Nza kugira imbogamizi zo kuba nakora akazi k'uburezi bitewe n'aho nari mbonye akazi hari kure y'urugo, kandi mfite umwana ukiri muto nagombaga kwitaho, n'umushahara uri hasi, mbona ubuzima buhenze. Aho rero mariye kugera muri ubu buhinzi bw'ibihumyo, nanjye nabashije kuba navuga ngo nabona umushahara ku kwezi. Hari ibyo nakemura mu rugo, hari ibyo nafatanya n'umutware, cyane ko ubu ngubu ntaho nkorera narahiguriye bivuye mu mushinga wanjye w'ubuhinzi bw'ibihumyo. Nafashe umutware, nakwishyura minerivari z'abana, nakora ibikorwa bitandukanye mu iterambere ry'urugo rwacu.
No. Turaza gukomeza tubivugeho reka tujye ku murongo wa telefone kw'iki kiganiro ni cy'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Twakire Daniel Bonaventure. Uratwumva Daniel?
Yego ndi kubumva.
Ikaze ku ijwi rya Amerika.
Turabakira.
Nuko Daniel, hari ikibazo wifuza kubaza cyangwa ni igitekerezo wifuza gutanga?
Ni ikibazo nabaza umutumirwa.
Yego.
None izo nuzo akora ageze ku rwego rwo kuba yazohereza hanze cyangwa nizo guhaha isoko rya gusa?
Madame Nikuze, mwamusubize.
None mu Rwanda dufite urugaga rw'abahinzi b'ibihumyo, ntabwo ari ryegenye n'ubihinga mu Rwanda, dufite urugaga. Ubu rero kugeza uyu munsi turimo turashaka anverope yo kuba twafungamo biriya bihumyo kugira ngo bigereyo bikiri fresh bitangiritse. Ariko mbere ya Covid twarimo tubiteganya tuza gukomwa mu nkokora na Covid bituma tutabigeraho, ariko twari twabitangiye dusigaje gusinya n'amasezerano na kampani y'indege yari kujya idutwarira ibyo bintu hanze. Covid ije rero birahagarara, ariko ubu ngubu biri mu nzira mu gihe gitoya turaba tubasha kubyohereza.
Watubwira se ubwo nk'abari muri urwo rugaga cyangwa ntabwo muramenya umubare w'abantu barurimo bashobora kuzajya bohereza ibihumyo hanze?
Umubare w'abazabasha kubyohereza hanze
kugira ngo twumve nk'uko byaba bingana, niba ari biri ku rwego rwo hejuru cyangwa se niba ari ibintu byaba bigitangira?
Biri ku rwego rwo hejuru, ntabwo aribwo bigitangira. Urugaga rurimo abantu ndumva turi abanyamuryango bagera muri 80.
Reka tubaze Daniel niba hari ikindi kibazo yari afite.
Asavuga ati bari bari kugira saa kitagi zabatwara, ngira ngo wenda batangiye gukora nko kohereza hano mu karere hafi nyine kugira abone gutangira no kohereza gukoresha iyo ndege yari afite hano mu karere ho baratangiye, cyangwa bakoresha isoko rya hano iwacu mu Rwanda honyine?
Uravuga isoko ryo mu Rwanda hose cyangwa tuvuge nko muri Kigali?
Ndavuga mu karere kano k'ibiyaga bigari.
Mu karere k'ibiyaga bigari uravuga noneho ubwo ko kurenga n'imbibi ukarenga u Rwanda ukagera no mu Burundi? Ndavuga
kabanza hano hafi noneho ko yaravuze ati bari bari gushaka indege izabatwara nk'hano hafi, wenda urabona ntabwo byasaba indege, byasaba amakamyo. Ho baratangiye cyangwa bazahera ku ndege banze bohereze hanze, niho isoko babanje kuribona mbere yo mu karere.
Urumva ibyo hanze ntibiragerwaho, ariko reka twumve mu karere. Suzanne,
abasuriye kiriya gice cya Goma, abahinzi dufiteyo boherezayo ibihumyo. Abaturiye abahinzi dufite bari mu ntara zegeranye n'imipaka, urugero nka hariya Goma, ibihumyo biriyo biba byavuye mu Rwanda, dufiteyo abahinzi babyoherezayo. Yarabajwe nimba mu karere hari ahantu twaba tubitanga.
Yego. Daniel wasobanukiwe?
Ndasobanukiwe, murakoze cyane, kandi mu munsi buje ndamushuje cyane.
Yarakumva rwose.
Yasuhuje nanjye. Yicokeye nakugeraho.
None se Suzanne, waza akugana yabasha wabasha kumufasha ukamwereka uko bigenda?
Nabimwereka byose. Kuva duteguye ibigomba guhingwa, tubihinze, tubisaruye, n'ibindi biza nyuma yo gukora.
Daniel, uzi aho wamusanga se?
Ntabwo nawumvise neza, habya yavuze ni Bumbogo.
Reka gusubiriremo neza. Suzanne, mubwira aho yagusanga.
Akarere ni Gasabo, umurenge wa Bumbogo, akagari ka Kinyaga, umudugudu wa Muhozi. Nimba uri muri Kigali?
Ndi muri Kigali.
Umurenge wa Bumbogo.
Ugira ibihe byiza rero Daniel, urakoze nawe.
Namwe turabashimiye.
Ku murongo wa telefone dufite na Ruga, niba atari Rugaba, izina rihiniyemo gutyo. Rugambwa
Elisa.
Rugambwa Elisa. Elisa, Elisa ni kwa nini zinatia kwa hano kwa handi tepor?
Aya, Elisa ni njoja njibja njibja Facebook.
Ah, no ni se, Elisa, Elisa, urumagaba si kyangu urumukovu?
Urumagaba.
Urumagaba. Nuka, nuka, nuka. Yee.
Kyangwa Elize maji France.
Oh, Elize.
Yes.
Elize, that is, kwa nitipi muhungu. Elisa nari nkwara umukobwa ubwo niyo mpamvu byari binchanze nuko ibyari byo byose ikaze kwitwa ya America hanyuma ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
aya cyari kwaro gushima shema umuntu wabombogo ufite umushinga ubuhenzi bw'ubuhumyo ariko nange mfite icyifuzo cyo ku kubihinga ariko mfite ubwoba bwo kubona isoko ryanjye impungenge zo kubona isoko
ikibazo ufite ni ukubona isoko wabanje ugahinga se
mbanje mpinge
urabizi se ibihumyo ubundi watangiye kubihingaho gatoya cyangwa nibwo wabugiye gutangira ariko ukabanza gutekereza isoko
ko nkanza gutekereza isoko kuko nkunda gukora imishinga nk'iyo ariko nkakorera bugari ubundi nari nsanzwe nhinga ibindi bihingwa bisanzwe ubwo rero numvaga icyo nacyo ari cyiza cyane umuntu agiye agifashamo n'abaturage haturutse mu byaro ntuye muri Gatsibo karere ka Gasibo umurenge wa Kiramuruzi rero tugira ikibazo cy'abana bafite imirire mibi abitwaye n'umushinga mbana n'urubyiruko tukakora n'urubyiruko tugakora umushinga w'ubuhinzi bw'ibihumyo akarere kakabishyiramo imbaraga tugafatanya n'akarere tukajya tubisapurayinga ngo abaturage baka fasha abana bafite ubwingire bwo kubura imirire myiza
kabisa ndumva ari ikintu ushobora kuba wari waramaze gutekereza hari kubwo wamaze ufite ibyo bitekerezo byo kuba wafatanya n'urubyiruko
twari dufite n'undi mushinga wo guhinga imbuto twamaze gukora pepiniyeri yazo duteganya guhinga gukora pepiniyeri y'imbuto ibiti by'imbuto
yego
urebye tumaze kubona ibihumbi nka bitatu by'avoka turateganya kongera n'ibindi ku buryo mu kwa cumi kwa cyenda twaduha abaturage bagahinga
nuko nuko ni byiza reka noneho ikibazo cyawe ngihe madame Byukusenge Alphonsine Alphonsine uratwumva Alphonsine yego yego wumvise uyu muvandimwe Rugambwa Elize wo mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kiramuruzi arifuza kuba yatangira ubuhinzi bw'ibihumyo hamwe n'urundi rubyiruko wowe nawe urabihinga wamubwira iki ni yahita atekereza ibijyanye n'isoko n'iki yagombye kugira mu mutwe mu myiteguro yo kugira ubwo buhinzi
yego murakoze ndagashimiye kandi narugambwa Elize ndamushimiye ku gitekerezo cyiza yagize umushinga w'ibihumyo ni umushinga mwiza kandi nkurikije uko yawutekereje akanatekereza mu buryo bwagutse bwo kuba yafatanya n'urubyiruko urumva we yamaze kubitekereza ku rundi rwego rwiza rero nk'impungenge yaragaragaje z'isoko reka mubwire ko isoko ridateye impungenge nk'ubu nkanjye ntangira nanjye natekerezaga gutyo naravugaga ntese ibi bintu ni byiza nabyize nabonye uburyo byunguka ariko nkajya nibaza ntari ku isoko riramutse ritabasha kuboneka neza ryaba ari igihombo kuri njye kuva natangira nababwiye ko maze n'imyaka ibiri ntabwo isoko ndaribura ahubwo isoko nge rirankenera rikambura rikaba ariko mbivuga kuko habaho igihe kinini usanze hari demande ndende iri ku isoko nk'abahinzi tutabashije guhaza
ibyo mubabonera
ni ibindi muri kigiye turimo nk'ubumwe muri kigiye turimo barimo barabitubaza ntabwo turi kubasha guhaza amasoko kandi n'amasoko ari lokali byumvikana ko rero izo mpungenge ntabwo yakabaye azigira kandi nanone nk'uko umuvandimwe Suzanne yabivuze tuba mu rugaga ni ukuvuga ngo duhererekanya amakuru turavugana umunsi ku munsi kuba njyewe naba mfite umusaruro ntabwo nshobora kugira umusaruro wanjye ngo ugire ikibazo kuko tuba turi kumwe dufatanya umunsi ku wundi niba njye mufite ntabashije kumenya aho isoko riherereye nkavugana n'abari mu rugaga barambwira bati isoko bakarinyuriyataho bakampuza naryo rero yitinya ahubwo we nabanza ashaka amakuru y'ibanze kandi amakuru nitwe tuyafite amenye ngo nje ngiye kwiga umushinga wanjye neza nige ese nzakora iki nzakora imigina nahinde ese nzahinga gusa abanza abitegure abimenye neza noneho ubwo natwe ni muri kwa kumufasha azadushaka tumufashe noneho namara kumutegura impungenge y'isoko yo ntayihari
guma hafi rero yego Edize guma hafi ubwo tubanze twakire n'undi mudamu nawe ukora ibikorwa bijyanye no gucuruza ibihumyo Marine Uwimana uranyumva
ndabumva
ikaze ku Ijwi ry'Amerika
ye murakoze cyane
urakoze kubuza igihe rwose hari ikibazo umuvandimwe yarabajije kijyanye n'ubucuruzi bw'ibihumyo kandi nibyo ukora sinzi niba ikibazo wacyumvise we ashaka kubihinga
ntabwo nacyumvise
ni umuntu w'Ugatsibo Rugambwa Elize arifuza guhinga ibihumyo agafatanya n'undi rubyiruko ariko kandi akaba afite impungenge z'isoko hari nanone umuvandimwe turi kumwe hano ku murongo wa telefone Byukusenge Fonsine yaramaze kumusobanurira icyo yakora wowe nk'umuntu ubicuruza wamumariza mpungenge gute watangiye ryari gucuruza mbanze nkubaze igihe watangiriye naho wumva ugeze ubu ngubu harimo muha inama
nge murakoze ntangiye ubucuruzi bw'ibihumyo nabutangiye muri bibiri muri bibiri niba ntibeshye maze n'imyaka icumi
ni myinshi
yego maze imyaka icumi ngucuruza kuko umwana wanjye nari mbyaye w'imfura amaze imyaka cumi n'ibiri mbisemo rero mbimazemo igihe icyo namarira uwo muvandimwe wibazaga uburyo cy'ubucuruzi bw'ibihumyo bumeze ndamumara impungenge n'uyu munsi turi ku isoko hari ibihumyo bike cyane twabibuze urumva rero aramutse abifite akanahingira igihe bikajya biboneka kuko birahingwa byageraho bikanabura ariko habayeho uburyo bwo kubihinga bihoraho ntibibe byabura byadufasha twese turabibura pe ku isoko bikabura ukabona ibihumyo byabuze abantu bahungabanye haba Nyabugogo haba mu mujyi haba Kimironko ugasanga izo mpungenge zabonetse rero twe nk'abacuruzi ikintu tuba twifuza ni uko twahora tubibona kandi ku bwinshi bituma n'igiciro cyabyo kidahindagurika ariko iyo byabuze igiciro kivaho cyari kiri kikazamuka iyo bihari rero ari byinshi n'igiciro kirongera kikamanuka
bivuga ko ubirangura
ngenda ndabirangura ngenda ngurira abahinzi
yego reka tumubaze icyo abitekerezaho noneho Elize uranyumva Elize ndumva atarimo kutwumva sinzi niba yavuye ku murongo reka mbaze yavuye ku murongo bambwiye ko yavuye ku murongo ariko ndibwira ko ubu ngubu arimo kutwumva nta kibazo dushobora gukomeza kumubwira n'abandi bakumviraho none reka ngaruke kuri Madame Suzanne Nikuze wumvise ibyo bagenzi bawe bavuze mu bijyanye no kugira inama uyu muvandimwe Rugambwa Elize wowe nawe umaze igihe nyine uhinga ibihumyo kandi ukanabicuruza muri ubu buryo bamubwiye bwo kuba yatekereza yashaka isoko ariko bikene ibyo bihumyo bikenewe bigenda bikenerwa kurushaho kandi bikaba bikeya wowe indi nama wamwongereraho ni iyihe iki akandi nakubaza ubwo rugaga murimo nk'abahinzi bibihumyo yabanza akegera ubwo rugaga mbere yo gutangira kubihinga cyangwa bisaba iki kugira ngo winjire muri urwo rugaga
Okay, murakoze cyane tereye ku kibazo Elize yabajije ikibazo cyiza cyane twese tukijya kwinjira mu buhinzi bw'ibihumyo twabaga twibaza ibibazo byinshi cyane ese bibona isoko ese ntibyamfana ngahomba ibibazo nk'ibyo ntabwo byabura ku muntu ugitangira kujya mu buhinzi bw'ibihumyo rero impungenge na mumara nuko ibihumyo ntabwo bijya bipfa nukuvuga ngo icyo dukora umuntu waguhaye imigina yo guhinga umuntu aragufasha akakwigisha kuyihinga akakwigisha gusarura ibihumyo nabyo ntabwo ari akazi koroshye kuko nka marino bicuruza arabizi ibihumyo bisaba kuba bifite isuku ihambaye ku rwego rwo hejuru ntabwo yabisarura rero uko yiboneye abisiga itaka wa muntu wamuhaye imigina rero aramukurikirana akanamuhuza n'isoko ntabwo amuha imigina ngo ugende uhinge gutyo gusa aterere iyo oya aramukurikirana akamuhuza n'isoko akamumenyereza isoko ifo nabyita ni ukuvuga ngo twe mu bihumyo ntahangana ribamo nta competition ibamo
ntabwo murafatanya
turafashanya ahubwo kuko ibihumyo niyo waba uhinga imigina ibihumbi umunani ntabwo ushobora kuyihora kubihorana ngo usarure kuva ku munsi wa mbere w'ukwezi kugera ku munsi wa nyuma w'ukwezi bigeramo bigahundura hagacamo nk'icyumweru ugategereza ko byongera gushibuka ni ukuvuga ngo rero cyagiye utabifite usigara uri nimba nkanjye urugero nkora imigina nkayihinga nkanagurisha abahinzi iyo bahinga kuko ngo iyo njye nafite ibihumyo mu murima nkora buryo ki ngurisha ibihumyo bya ba bahinzi banjye mba narakurikiranye kuko mba nizeye ubuziranenge bwabyo niyo mpamvu rero aho ngaho atagira impungenge mwari mumbajije cyo kwinjiza mu rugaga rw'abahinzi b'ibihumyo kwinjira mu rugaga hari icyo bisaba ntabwo wabyuka mu gitondo ngo uvuge ngo nahinze imigina ijana ngiye mu rugaga rw'abahinzi b'ibihumyo hari n'amahugurwa ugomba kubanza guhabwa wa muntu wagukurikiranye niwe uvuga ukubwira ati kuri iyi ntera noneho wakwinjira mu rugaga rw'abahinzi b'ibihumyo
yego reka ubwo twakire noneho bienvenue manange Bienvenue urakunda wiri we wakoze kwihangana kwa manje gusubiza Elize kugira ngo nabandi nabo bumvire wiri we neza
ni kwa Bienvenue ndi kumvira ni kaje Karoli mu murenge wa Murambi hano Kirinda mu by'ukuri rwose icyo gihingwa wenda tukunda kugifata nk'igihingwa gishobora gupfa vuba none buriya umuntu utabizi neza wenda akunda kugitanya na bya bindi bipfa ku musozi ariko noneho nge hari ahantu yigeze kujya kumushinga mbasha kubibona ariko ntabwo nabisobanukiwe neza ahubwo njye nari mfite ikibazo kiriya gihingwa dukunda kugifata nk'aho kidafite agaciro cyane ese kandi mu by'ukuri gifite agaciro ese nta kuntu hazabaho nk'uko kugira abajyanama b'ubuhinzi nabo bakabihugurirwa kugira ngo na wa muturage wo mu mudugudu cyangwa wo mu ntara ahandi wenda ataraho mu mujyi ku buryo uwo mujyanama yaza akamuhugura akamwereka ukuntu agomba kubifata neza agomba no kubihinga kugira ngo wenda isoko riboneke kandi abantu babyitabira ari benshi
reka tubaze madame Suzanne Nikuze uyu muvandimwe w'i Karongi ati ese ni nk'aho yabajije niba hari ubukangurambaga bwabukorwa kugira ngo abantu bitabire guhinga ibihumyo hari icyo waba ubizeho
murakoze ubukangurambaga burakorwa urugero natwe abahinzi turabikora aho dutuye ikigo cy'ubuhinzi ikigo cy'ubushakashatsi cya RAB badukurikirana
nibo bari gukurikirana nabo ubukangurambaga barabukora binyuze mu bitangazamakuru yaba ibyandika yaba ibivuga amaradiyo amateleviziyo ubukangurambaga burakorwa ni ukuvuga rero kugeza uyu munsi ntago biragera mu bajyanama b'ubuhinzi ariko nabyo birateganywa biracyari hagati muri twebwe mu bahinzi dukurikiranwa n'icyo kigo cya RAB ariko natwe tuba turi mu bukangurambaga kugira ngo bino bihumyo bigaburirwe bibashe kwitabirwa cyane abagore batwite mu bigo by'amashuri aho abana batabasha kubona ziriya nyama batabona ibikomoka ku matungo babe babasha kubona igihumyo kuko gifite intungamubiri nyinshi cyane ubukangurambaga rero tugenda tubukora mu buryo butandukanye
urashaka kuvuga ko ibihumyo bikoreshwa no mu mashuri ku buryo bumva baramutse abantu babisobanukiwe bakamenya ko bifite intungamubiri zishobora gufasha abana bikaba byasimbura inyama bishobora kubona isoko rihagije
kurikiza amashuri ahari yego kurikiza amashuri ahari kandi bigafasha n'abana mu kubongerera imirire myiza
yego
hari ikindi kibazo nari mfite niba ibihumyo bifite agaciro gakomeye ku muryango cyangwa se ku mwana mutoya mu by'ukuri urumva ko ibyo ngibyo ari byo ahubwo twakagombye gushishikarizwa kugira ngo tubigaburire umuryango none ni izihe mbogamizi bagize kugira ngo babigeze kuri buri muturage wese ngo anabyige no ku kugira ngo wenda ngo babone isoko buri muntu wese akaba afite wenda nk'akarima ke ko mu rugo wenda akamera nk'akarima ko mu gikoni kubera ko tuzi neza ko bifite agaciro kanini gaburo ke
imbogamizi bageze mu kubyumvisha abantu aravuga ko bifashisha uburyo butandukanye harimo n'amaradiyo n'ibindi bitangazamakuru reka tubaze Byukusenge Alphonsine wamusubiza kuri iki kibazo cye nawe ubwawe wavuze ko hari ibihumyo biba bikeya mu gihe mushaka yaba ari ukubicuruza cyangwa se kubigeza ku babikeneye wamubwira iki Alphonsine Alphonsine ubanza atarimo kunyumva reka
halo
uranyumva
halo
yego
ndakumva
turakumva ya uyu banza usubirize uyu muvandimwe Bienvenu
okay ku kibazo cya Bienvenu ndumva niba numvise neza yabajije ashaka kuganisha ku mbogamizi zigaragara kuba hari ahantu ibihumyo bitarasobanuka cyangwa batarabimenya ngo bibe byakoreshwa kuri buri muryango kuko habaho ubukangurambaga ko umuryango wagira akarima k'igikoni urumva n'izo mboga umuryango ukazihorana ariko hakabamo imbogamizi y'uko ibihumyo bitari byagera muri buri muryango ngo ubusobanukiwe kuba wahinga ibyo bihumyo wenda yishe navuga nk'imbogamizi ariko zizakemuka kandi vuba urabona umuryango nyarwanda twari twaramenyereye kubona inyubaka mubiri cyangwa se poroteyine tuzikuye mu matungo ibyo rero tubihugiramo bituma ibihumyo bidahita byinjira mu muryango nyarwanda noneho aho inyama zigaragariye ko nazo zigenda zikendera cyangwa se hari abatabasha kuzibona mu muryango navuga ko ari nk'amahirwe twanagize ibyo bihumyo nabyo biba byinjiriyemo noneho rero urumva ni transition ubwo urumva ni urugendo kugira ngo abaturage bahite bava ku byo babonaga by'amatungo babonaga hasi bahite binjizamo igihumyo urumva ni urugendo ariko njye mbona hari aho bimaze kugera kuko nk'ubu mu buhinzi bwacu twebwe abahinzi bamaze kubigeramo dushaka ko buri muryango umenya ko washobora guhinga igihumyo kandi si ibintu bigoye kuko umuntu yafata ibibase bishaje yakoresha uburyo buciriritse bwose akaba yabasha kwihingira umugina. Ubwo rero ku mpungenge ya Benzeni irahari yego nibyo kuko umuryango nyarwanda ntabwo birageramo, ariko ni ibintu dushaka gukemura twe nk'abahinzi kuko nitwe twabitangije.
Reka noneho ikibazo kindi ngihe Marine Uwimana. Bienvenue yavugaga ko bifatwa ibihumyo bifatwa nk'igihingwa gishobora gupfa vuba. Ahangaha hamwe mu bicuruza wamusobanurira iki? Izo mpungenge nazo afite wazivugaho iki?
Ibihumyo kuko ku bigaragara ni igihingwa gishobora kuba cyapfa vuba kitabashije, niba mbirangwe ntimbona babigura haba harimo ikibazo. Ariko akenshi amahirwe tugira turangura ibihumyo tubasha kugurisha bikarara bishize, ariko inikese biraye ubasha kubibika neza mu cyo bicururizamo. Akenshi tugenda kubicururiza mu mabase, ubishyiramo warangiza ukabitereka ahantu hizewe, ubiha uburyo bukomeza guhumeka bikamera nk'aho byaba bikiri mu murima. Gucya ntacyo bibaye kuko igihumyo kitari muri firigo gishobora kumara iminsi ibiri kitarangirika, ukaba wanagikoresha nta kintu gitwaje, kuko n'ababijyana mu rugo badafite amafirigo ashobora kubirya kandi akabikoresha nyuma y'iminsi ibiri nta kintu biraba. Burya bitangira kwangirika nka nyuma y'iminsi itatu bitagiye muri firigo, nibyo usanga kigize ikibazo. Ntabwo rero mwembeni namubwira ngo yabitinya, wabibonye rwose urabikoresha. Kandi nk'uko yifuzaga ko byaba uburyo bugezwa ku Banyarwanda bose, impungenge zikaba bamwe ntibaranabyiyumvamo cyane. Abantu bakunze cyane kubigura ni abantu babifitemo notion, bazi umumaro wabyo, ababyandikiwe na muganga se, ababirya ku bw'amatsiko kugira ngo bumve ibyo bintu abantu bahora bavuga. Ariko uko iminsi iza uhereye twatangiye tubicuruza tujya ubona abantu barabyitabira, benshi barabyitabira bakaza babishaka bakeneye kumenya uburyo babitekamo. Hari abatazi n'uko babiteka, dukora akazi kabiri gucuruza no kwigisha abantu uko babiteka. Rero nta kibazo biraye, nta kibazo biraye, rimwe kabiri urabikoresha.
Ese ntibishobora kumishwa?
Byose birakorwa, bishobora kumishwa, gusa ingano y'ibyumishwa iba nyinshi kuruta ikivuyemo, kuko nk'ibiro icumi n'ibihumyo bitumye nibyo bivamo ikiro kimwe cy'ibihumyo iyo babikuyemo.
Ni ukuvuga ko ubicuruza yahomba kurusha ucuruza ibyumye yahomba?
Njyewe umucuruzi ushobora kudahomba kubera ko ikiro kizagurisha ibihumbi nka 20 birenga, ariko kuzabona umuntu azajya agiterura gutya muri bwa bushobozi bwacu twebwe abaturage biragoranye. Icyiza rero byoroha kuba yaza akagura iryo robo, iyi nusu, ikiro, bibiri se cyangwa bitatu bitewe n'ubushobozi afite cyangwa n'abantu ari bigaburire mu muryango we.
Yego, reka noneho tusubire ku murongo wa telefone twakire Foster Ndayishimiye. Uratwumva?
Ndawumva neza, nta kibazo.
Twari twakugerageje telefone yawe iranga, ariko wari watwandikiye rwose ubaza uvuga ko wifuza ko bakongerera ubumenyi mu bijyanye no guhinga ibihumyo, ukavuga ko urabihinga ariko bikura ari bito, ukifuza no kumenya aho wabona imigina yera neza. Reka rero ngo sinzi niba ikibazo cyawe nkisobanuye uko bikwiye, niba hari icyo wongeraho ubwo.
Nuko n'ubundi nari nabivuze kuko ari umugabo, njye ndi mu karere ka Kayonza Iburasirazuba, ndi mu Rwanda.
Yego,
hari umugabo nawe nari nabonye mu karere ka Kayonza ubihinga nawe ukora imigina. Noneho iyo namuguzeho yaje kunyereka uko babikora, ariko yari utuntu dutoya cyane gusa. Ntekereza ko imigina ye ishobora kuba idafite karite nziza.
Reka tubaze Suzanne Nikuze, imigina ifite ubwoko butandukanye ku buryo hari yera ishobora kwenda ibihumyo binini, indi kera bitoya?
Ubundi ibihumyo byera bitewe n'uburyo wabifashemo. hari n'uburyo ushobora kubifatamo bikagupfana biteze na rimwe. Niyo mpamvu rero tuvuga ngo muri amabwiriza tugenga cyangwa amategeko mu rugaga dusaba yuko nimba uhaye umuturage imigina ugomba no kumukurikirana ukamubwira igisabwa, kuko ntabwo ushobora gufata nk'ibigumyo ngo uko bihingwa mu nzu cyangwa muri hangari nuko ngo bihingwa ahantu hatagera izuba hatanava ubundi ukavomera no kuvomera nubwo bigira urugero rw'amazi uba ugomba gushyiramo ushyizemo amazi menshi imigina yabura, ushyizemo amazi make umugina wakuma ugashibuka utwo duhumyo dutoya arimo aravuga. Rero ubwo ntabwo namenya icyateye kwera kuba yarejeje uduhumyo dutoya, ushobora gusanga yarahinze mu nzu itabasha kwinjiza umwuka. Hari n'igihe bitangira gushibuka bigahita byuma bitewe no kubura umwuka. Byasaba rero kuba umuntu yamukurikiranye akamenya icyateye icyo kibazo yahuye nacyo.
Faustin, wumvise ibyo madame Nikuza kubwiye, waba waragereranyije ibihumyo wezeje wowe n'ibyo wakugiriye inama wakweretse uko ugomba kubikora ibye bingana ugasanga bitandukanye? Hari inama wamugishije nyuma yaho?
Namugishije inama kuko we niwe waje kuza kumfasha kubihinga ngembana n'ubumuga. Nabaye ndi pararize ntabwo nkoresha ukuboko kumwe, ubwo rero we niwe waje kubimfasha kubihinga anyereka uburyo nzajya mbyuhira buri kurugero yagiye anyereka, ariko yaje kumbwira ko itaka twakoresheje ariryo ryabyishe ryatumye bigwingira, ariko arambwira ngo azakomeza nkurikirane. Ubwo nawe nibazaga niba imigina nayo nta ruhare yaba ifitemo.
Naho ibijyanye n'urumuri cyangwa umwuka winjira mu nzu,
urumuri rwo nabihinze mu nzu n'ubundi muri korodoro ahantu hagera urumuri hagera n'umwuka uhagije pe.
Hari icyo wari ugiye kongeraho?
Umwuka urahari, nabihinze muri korodoro ahantu hari umucyo n'umwuka uhagije. Oya ngo ku kibazo cyatewe n'uburyo yabiteyemo, ariko njye nkomeza kugira dute ndavuga ngo wenda ashobora kuba ari imigina yiwe idafite karite.
Alphonsine, wumvise ibyo umuvandimwe avuze, hari icyo inama wamugira?
Ubundi mu buhinzi bw'ibihumyo reka wenda tuvuge ko imigina ye nta kibazo ifite, nyir'ugushyikira imigina arayihinze birarangiye, ubwo ikiba gikurikiye biba ari ugukurikirana kugira ngo umusaruro ubashe kuboneka. Nk'uko Suzanne yabivuze, ibihumyo bikenera urumuri ndetse n'umwuka. Uwo muvandimwe yavuze ko ngo urumuri rurimo n'umwuka ngo yumve ugeramo, hari igihe biba bigeramo ariko bidahagije, icyo nacyo tukirebaho. Bikaba byanasaba kuba yasura nk'undi muhinzi noneho akaba yagereranya inyubako we akoresha kugira ngo arebe koko niba inyubako ye ifite ibyo bihagije. Noneho ikindi, hari igihe ku musaruro wa mbere bijya bibaho ku migina hakazamukaho ibihumyo, ariko navuga ko ni umurama uba warakuze mbere ugasa nk'aho usiganwa ibyeze ku nshuro ya mbere ukabona ntabwo bishishe, ariko ibyo ntibiteye impungenge kuko ibyo ngibyo biba biri ku migina mikeya. Icyo gihe utegereza umusaruro wa kabiri, kandi umusaruro wa kabiri wo uhita ugaragaza ingufu. Ntabwo nzi rero niba ari uko byamugendekeye, umusaruro wa mbere ukagira uduhumyo duto, uwa kabiri ukagira duto, cyangwa se byose bikarangira bibaye duto. Ntabwo ubwo nzi nyirizina ngo byagenze bite, wenda abanza akatubwira niba n'umusaruro yose yarabaye dutoya.
Faustin, umusaruro wose wagize wabaye mutoya?
Oya ni umusaruro wa mbere nari mbonye.
Ni wa mbere.
Wende ngo natugereza nko ku musaruro wa kabiri.
Mhm. Ugakomeza
agarwa yenda. Yego ngo rezita ninzi.
Mhm. Yego. Ubwo ukomeza ukomeza uvugane n'uwo wakwigishije uko ubihinga hanyuma ndibaza kwikisubiza muzakibona.
Duko ni akurikirane igipimo cy'amazi yirinde kushyiramo menshi kuko amenshi asenya imigina ariko nanone yirinde kuhumisha kuko iyo byumye nabwo ntibizamuka. Ndumva nicyo gisubizo.
Reka tusubire ku murongo wa telefone ariko mbanze nakire Marine Uwimana nagira ngo mukanya ndashobora kukureka ukagenda ukajya ku komeza ubucuruzi bwawe ariko nagira ngo ubanze utubwire hari umuvandimwe agomba kuba ari mu Burundi yitwa Samuel Bucumi yatwandikiye kuri Facebook avuga ngo ibyo bintu badya bizabatera indwara hari indwara bita ntabwo yabashije kuyuzuzaho ariko yavuze ngo ibyo bintu barya bizabatera indwara ntabwo mujya mugira ibibazo by'abantu batinya kugura ibihumye bagira ngo birabatera indwara.
Amakese nk'aya araboneka ariko turagerageza kubafasha. Hari ubanza akakubaza ngo se si bya bindi byica avuga nk'ibiyegeyege ukamusobanura ukamubwira ibi ni ibihingwa natwe abantu kandi byasuzumye muri lab nta byuzuzuje ubuziranenge nta kibazo. Uko rero bamara impungenge ukababwira ko nawe ubirya barabibabasha kubigura nta kibazo bafite. Rero ikindi nafashe uwo muvandimwe ibihumyo ntabwo arabitera ahubwo ibihumyo biba mu marejime y'abantu benshi. Ndaguha urugero abantu babafite diyabete bandikiwe kwa muganga kurya inyama z'umweru ubundi bihumye tubibara mu nyama z'umweru. Abantu bafite tansiyo cyane ko babakonseya kugabanya inyama z'umutuku bakabakonseya kurya iz'umweru tubaha ibihumye. Ni rezime rero y'indwara nyinshi ku bafite uburwayi butandukanye rwose ibihumyo birafasha kandi bikagira intungamubiri na nyinshi kuruta iziri hehe mu nyama. Mu gihe inyama bari kutubwira kugerageza kugabanya kuzifata kuko zigenda zitwagiza kenshi zirwana inama rero kwirira ibihumyo kandi usanga ntacyo bitwara ni byiza haba ku bana haba ku bantu bakuru usanga twese bigufasha kandi wariye ibihumyo ntabwo bazakubara mu bantu batariye inyama uba wanariye ndetse ufite poroteyine zifite poroteyine nyinshi ndetse yo mu nyama nta ndwara rero bitera.
Okay. So reka rero noneho nkuko nari mbikubwiye turakureka ugende ariko ubanze umbwire Nestor is wayo iwe yanditse abaza avuga ati turashaka telefone nomero za telefone z'umuhinzi w'ibihumyo abwo turaza kureba niba nikuze na afosine bari buziduhe wowe wa hari icyo bigutwaye gutanga telefone yawe nk'ababa bifuza kubigura.
Ni byiza cyane nta mpungenge kuko njyewe nanjye umwanya manini yabaza kungurira niyo mpamvu rero kuzitanga nta kibazo ahubwo twifuza ko abahinzi bahinga byinshi kugira ngo tubibone mu gihe icyo ari cyo cyose ingano y'ibihumyo umuntu ashaka ayibone kuko hari abashaka ibiri ijana hari abashaka ibiro mirongo inani biterwa n'aho abijyana hari abo mu mahoteli hari abo mu maresitora abo bose tuba tubakeneye ndetse n'abajyana bike mu ngo kuko ni nabo dukenera buri munsi cyane kuruta abo ngabo bo mu mahoteli kuko abitwara nk'uyu munsi hagacamo igihe kenera uko abatwaye byinshi ariko mu ngo buri munsi birakenerwa abo rero rwose kuba bafata kontakite zacu ni byiza nkorera Kimironko mu isoko ryaho hasi n'igisata cy'amagi uhageze akareba ku magi agasneba gatoya cyane naho ngaho mba ndakabaza Marina twahita tubonana.
Yego. Ari uwaba yifuza se kubigurisha we wabyakira
nawe yangana rwose. Yego. Nakora ngo dufite ikibazo cy'ibihumyo iyo ubonye umuhinzi ni umugisha basuzana turakorana nabo barufonsine natwe turafitiza ko n'abahinzi benshi bagenda baza biradufasha kubaho utabura imari njyewe ni domine nahisemo kubamo y'ibihumyo gusa nta bindi njya mbivangira bicuruza byonyine urumva rero dufitemo experience nini cyane
kandi uyimaze bigihe rwose yego noneho ngaho bahe nomero zawe noneho ku buryo Turagushimiye cyane ku nama ndetse n'ibitekerezo haya abakunzi b'ijwi rya Amerika ubwo bazagusangiye mu isoko rya Kimironko.
Yego. Murakoze cyane namwe mugire ibiganiro byiza.
Yego yego urakoze. Twibuka abatwumva ko ari radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, turimo kuvuga ku bijyanye n'ubuhinzi bw'ibihumyo. Noneho tusubire ku murongo wa telefone twakira umusaza Ngenze Ndori.
Amakuru
ni meza, ni meza. Uwo wese
nanjye meze neza rwose, ndashima Imana twabonye n'akavura.
Nuko nuko
rwose turi mu gihe cyiza rwose cyo kwitegura Pasika n'igisibo cy'uwa gatanu mutagatifu. Rwose twabonye imvura, twabonye umugisha.
Nuko ni byiza. Nuko iki kibazo cyangwa igitekerezo
ndashimira umutumirwa n'abatumirwa. Ibihumyo bifite akamaro mu mibiri yacu kuko bifite intungamubiri zubaka umubiri, ariko nkaba wenda kiri mbere na cyo cyo namubaza, kuko hari igihe usanga nk'abamwe bafite ubumenyi bukeya mu gutegura ibihumyo cyangwa se mu kubihinga cyangwa se mu kubigira kugira ngo batunganye n'imigino ku buryo bakweza n'ibihumyo. Ese harakorwa iki kugira ngo noneho akanguhe nkatwe cyangwa se nk'abari mu cyaro cyangwa se nk'abari hasi, kugira ngo byose bigere hose, cyangwa se ku buryo wenda niba bafite nk'ubushobozi bakwigisha abantu kugira ngo mu buryo bwo gutegura ibihumyo, kuko n'ikintu cyashobora guteza umuntu imbere kikamuha amafaranga agatera imbere agakirigita ifaranga. Atubwire uburyo n'ubundi umuntu ashobora kukanguramo abaje aho guze kubyigisha abandi kugira ngo nabo bagore babihinga ahantu hose usanga bihari kuko bifitiye umubiri akamaro.
Ibijyanye n'ubukangurambaga bari bigeze kubikomozaho mbere, ariko reka tubaze Nikuze Suzanne atubwire, ashobora kugaruka gatoya kuri icyo cy'ubukangurambaga, ariko icyo ngicyo uvuze cyo ku cyo kubitegura, watubwira muri make y'uburyo ibihumyo bitegurwa.
Murakoze cyane. Ubukangurambaga bwo twabivuze kenshi cyane, tuvuga ko tugenda tubukora mu buryo butandukanye, mu biganiro dutanga nk'uku ku maradiyo, ngo tugenda dukora tujya kwigisha abaturage mu midugudu aho bafite ibikoni by'umudugudu, abajyanama b'ubuzima, kwigisha ababyeyi gutekera abana indyo yuzuye n'ahandi hagiye hatandukanye. Ubukangurambaga bwo ntibujya bushira, birakomeza. Ikijyanye rero no kubitegura, ndashaka kumuha urugero mugeze neza kumbaza iki kibazo. Abantu benshi ntabwo bazi kurya ibihumyo, kandi ibihumyo iyo ibitese nabi birakubihira ku buryo ushobora no kubizinuka. Muri urwo rwego rero jyewe nafashe iya mbere, ntera intambwe nkomeza nitegereza impamvu abantu batitabira kurya ibihumyo. Naje gusanga rero ikibazo ari uko batazi kubitegura. Ubwo tujya tugira amamurika y'abahinzi n'aborozi ajya aba, ibyabaye umwaka ushize nararyitabiriye, njyayo njyanywe no kwigisha abanyarwanda guteka ibihumyo. Icyo gihe nagezeyo nsanga koko uko nabitekerezaga niko biri, ntabwo abantu bazi kurya ibihumyo, ntabwo bazi kubiteka. N'ababirya akenshi ni ababirya mu mahoteli babiriyemo amapotaje. Ibihumyo rero nk'umuntu unyumva nonaha ushaka kuba yataha nawe ubwe akagura ibihumyo akagenda akabirya, ibihumyo ni igihingwa ugenda ugateka, nimba ushaka kugiteka nk'uko uteka dodo cyangwa uko uteka inyama, bitewe n'uko ushaka kubirya. Tuvuge urugero nk'umuntu ushaka kubirya nk'inyama, urafata bya bihumyo byawe ugenda ubitunganye, numara kubitunganya ubikate neza, ufate na bya birungo nk'ibyo ushyira mu nyama, ibitunguru, puwavuro, ibiki byose bimwe byose ushyira mu nyama. Abantu babona igihumyo kuriya bakagira ngo ni ikintu kiba cyoroshye, akabanza gukaranga ibirungo agashyiramo ibihumyo nyuma. Kandi siko bimeze, ahubwo ibihumyo nibyo ubanza mu mavuta, shyiramo utuvuta dukeya ugashyiramo bya bihumyo byawe, kuko nabyo bibyara amazi nk'uko inyama zibyara amazi.
ukagaraguramo byamara gushya ugashyiramo bya birungo ugakora isosi uko bishaka cyangwa ukabirya byumutse washyizemo twa turungo utunyanya uduki ushyiremo amazi ngo ukore isosi ubwo ni uburyo bumwe bworoheye buri muntu wese mbwira buri muntu wese utazi ibijyanye n'ibyo guteka ibihambaye agenda agakoresha iwe mu rugo akarya kandi bikamuryohera
ibyo biroroshye kandi ndumva biryoshye
ibyo biroroshye kuri buri muntu wese ubundi buryo ushobora gukora boyiro yaba igitoki cyangwa ibirayi ko bikataguriramo rwa ruvange rwose ugashorerana ugateka biba biryoshye cyane nabyo si ibintu bihambaye
ubwo ni ugutogoza se
gutogoza ubundi buryo rero nk'uko muzi inyama zivamo ibintu bitandukanye naricaye ndibaza ariko ko ibihumyo ari nk'inyama kuko ibintu biva mu nyama tutabikura no mu bihumyo nkora isambusa y'ibihumyo iraryoha cyane twosa brosheti y'igihumyo iraryoshye cyane pizza yo yenda nari nsanzwe nzibona bikora na burete y'ibihumyo ibyo bintu twabijyanye nabijyanye ku isoko ko uwo munsi njya kumurika mu imurika ry'abahinzi barabikunze cyane birabashimisha cyane uyu munsi iwanjye ku kazi dufite n'igikoni cyo guhugura abantu guteka ibihumyo mu buryo butandukanye yaba izo brochette yaba izo sambusa yaba izo burete n'amasosi atandukanye arimo y'amapotaje n'ibindi mu cyumweru kiri imbere rero turabishyira ku isoko hariya Kimironko kuko abantu baratubaza iyi sambusa turayishaka ku isoko iyi burete turayishaka ntabwo twakongera kurya inyama kuko uzi nk'abantu bafite ibibazo by'uburwayi bakuwe ku nyama utabasha kurya isambusa ariko iyo abonye irasambusa y'igihumyo aba abonye umuti kandi iranaryoshye cyane kurenza iyi nyama
yego ndabona iminota irimo igenda ishira reka twakire banza ari nawe wa nyuma haba kubaho Norbert urakumva yego yego nyarutsa ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo turimo kugana ku musozo
mbere na mbere ko nanze mbashimire nshimire n'uwo mubyeyi uburyo yabashije kwiteza imbere avuze ikintu koko usanga koko abenshi tutazi uburyo dutekamo ibihumyo ariko se nkibaza nti ese mu byaro ageramo wenda abonamo abakiriya bangana iki ese ari nk'icyamuteye imbaraga kuba yafata uwo mushinga akawunonosora gutyo ikindi nkibaza nti se ashobora gutanga wenda nko ku bigo wenda nk'abanyeshuri hari ukuntu biga akaba yatanga sitaje noneho niba yanatanga sitaje aze gutanga iki na nimero ze ku buryo bamubonaho
yego reka rero ubwo akanya gasigaye tukabahe nikuze Suzanne banza hera ku nomero bashobora kukubonaho hanyuma umuhe n'inama ngufi cyane kugira ngo tubone uko duhana umwanya na Alphonsine
murakoze cyane amahugurwa turayatanga ikindi icyampeye kwitabira bino bintu ni uko nari maze kumenya agaciro bifite ku mubiri wa muntu ukuntu dushobora kuvana ibi bivana abana bari mu mirire mibi wa mwana uri mu mutuku bino bimuvana muri ya mirire mibi cyane byihuse kurenza ibindi bintu naba narabonye kuko iki ni ikintu nagerageje mu mudugudu aho ntuye rero uwo muvandimwe minota yadushiranye ayishatse kongera kumvugisha nimero bambonaho ni 0 7 8 5 4 7 4
Alphonsine nawe uyu nomero yawe unyarutsa
nimero badushobora kutubonaho ni 0 7 8 0 81 24 71 dukorera Rulindo Masoro
ndagushimiye cyane ndabashimiye mwese Suzanne Nekuze Byukusenge Alphonsine na Marino Uwimana namwe mwese nshuti mwarimu duteze amatwi aho muri hose ndashimira kandi na baramfashije ku buhanga bw'ibyuma Nadia Tahawa kiriye telefone zanyu ne Eugenia Mukankusi mwari kumwe kuri mikoro mugire ibihe byiza.